Ya salam, ya salam, ya salam. Sida ubah mereru amarrom mahigan umel tuhoran miski lejangku. Wa eliyadi abuan fita ha hale musiki ilahanki otki fananki sanadahani dambeloho limwaya fankaku beraday mahama weru iyo so saristi
www.fucking.com. matankii aniga ku moogay wajdi jacaylka bal mahan isidatay sidatay matankii aniga ku moogay wajdi jacaylka Lama moodi karay mulahina kulansii